enyi mere enyi biakwa ito ma ọnụ
enyi mere enyi
enyi mere enyi biakwa ito ma ọnụ
enyi mere enyi
enyi mere enyi ike enyi agwụla m
enyi mere enyi
enyi mere enyi biakwa ito ma ọnụ
enyi mere enyi
ihuru ọtọ m egbu m egbu
enyi mere enyi
ọkwa gị ihuru ọtọ m egbu m egbu
enyi mere enyi
kanta bụtụ enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ọkwamazụ kweru ma na ebiakwa ịtụ ma ọnụ
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ọchọkwu nwa ọchọ ka ịbịakwa ịtụ ma ọnụ
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ọkwamazụ kweru ma na ike enyi agwụla m
enyi mere enyi
chei enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
enyi mere enyi
enyi mere enyi
o nwere ndị na-eji ụka ma ha na-akpa arụ
enyi mere enyi
o nwere ndị na-eji ụka ma na-akpakwa arụ
enyi mere enyi
ha bịa n'ụlọ ụka ha nọrọ n'isi oche
enyi mere enyi
ha bịa n'ụlọ ụka ha eje nọrọ n'isi oche
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
emume emume like this ụwa tụba ya nsọ
enyi mere enyi
emume emume like this ụwa bụba ya nsọ
enyi mere enyi
chei enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ọchọkwu nwa ọchọ ka dolekwa aka m
enyi mere enyi
ajọ nwa na-eme obodo ngala
enyi mere enyi
mana ezigbo nwa na-eme obodo ndozi
enyi mere enyi
chei enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
enyi mere enyi
enyi mere enyi
ihe okoko
enyi mere enyi
ihe okoko
enyi mere enyi
ha bịa n'ụlọ ụka ha nọrọ n'isi oche
enyi mere
enyi ma mekwa omume like this ụwa bụba ha nsọ
enyi mere enyi
enemy of progress ọma njọ eme njọ
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ọkwa ego enyere gị nye nwa mmadụ ije rie nya bụ ego
enyi mere enyi
ego enyere gị nye nwa mmadụ irikwere nya bụ ego
enyi mere enyi
ha jụọla ga-ese ego kọba aja mbele
enyi mere enyi
ha jụọla ga-ese ego kọba aja mbele
enyi mere enyi
kọba eji kwere gbanwa nnụnụ nne ya ewefelie
enyi mere enyi
kọba eji kwere si n'ụkpa wee he n'akpaka
enyi mere enyi
kọba eji kwere chụnwa ọkụkọ ọzọ nye ọkpa n'ogwu
enyi mere enyi
onye akụkọ ịkọgbo ka isi akọ
enyi mere enyi
onye akụkọ asị m ịkọgbo ka isi akọ
enyi mere enyi
ịbụkwa ọkwụrụ njere ahịa mmụmụ m jụrụ ahụ ya
enyi mere enyi
chei enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ihe okoko
enyi mere enyi
sitori 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 kawa
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
oke trazu langigo ka ahụ wụ gịnị
enyi mere enyi
ajụjụ ka m na-ajụ
enyi mere enyi
oke trazu langigo ka ahụ bụ gịnị
enyi mere enyi
ịbụkwa ọkwụrụ njere ahịa mmụmụ m jụrụ ahụ ya
enyi mere enyi
aka ahụ tụ n'obodo ụbịam akawa ọkpọ
enyi mere enyi
aka ahụ tụ n'obodo onye ụbịam agbawa
enyi mere enyi
ha ncha bụtụ enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
akpọtụ nchi n'ọnụ ndị eze mma na-erobe
enyi mere enyi
akpọtụ nchi n'ọnụ ndị eze mma na-erobe
enyi mere enyi
chei enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ihe okoko
enyi mere enyi
onye mere arụ n'obodo na-agbara obodo ọsọ
enyi mere enyi
onye mere arụ n'obodo ya na-agbara obodo ọsọ
enyi mere enyi
chei ha ncha bụtụ enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
okwute eri elu isi nkwọcha awara ọsọ
enyi mere enyi
chei enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ọchọkwu nwa ọchụka dolekwa aka m
enyi mere enyi
ọchọkwu nwa ọchụka aka ga-abụ ya ogwu
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ha fụkwa eziokwu ha gbakwasa ya ụkwụ
enyi mere enyi
ha fụkwa eziokwu ha gbakwasa ya aja
enyi mere enyi
ọtọ m egbu m
enyi mere enyi
ụfọdụ enyi bụ ọtọ m egbu m egbu
enyi mere enyi
ụfọdụ enyi bụ ọtọ m egbu m egbu
enyi mere enyi
asị m na ụfọdụ enyi bụ ọtọ m egbu m egbu
enyi mere enyi
enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
ndị iwe dị n'obi ma mụ dị ha n'eze
enyi mere enyi
ịgawa n'iru ha chọwa ọdịda gị
enyi mere enyi
ịgawa n'iru ọkwa ha chọwa ọdịda gị
enyi mere enyi
onye na-achọkwa ọdịda mmadụ ọdịdị ya dịkwa nso
enyi mere enyi
chei ihe okoko
enyi mere
onye na-eme omume dị otu ahụ ọ na-eji ụka n'ezie
enyi mere enyi
chei araba enyi mere enyi ya
enyi mere enyi
agwọ agwọ nwa oji ọdụ ata arụ
enyi mere enyi
agwọ oji otu ataru
enyi mere
onye asinya ha ka oji ojikwa ihe dị njọ
enyi mere
onye asinya ha ka oji ojikwa ihe dị njọ
enyi mere
chei enyi mere
enyi mere
ọkụkọ onye ọnụ ahụ ala chụba ya ọsọ
enyi mere
onye arụrụ ala dịka m na-agwa
enyi mere
achị m ọkụkọ onye ọnụ ahụ ala chụba ya ọsọ
enyi mere
ihe okoko
enyi mere
onye ịkpọrọ enyi ọma ọkwanya ga-egbu gị egbu
enyi mere
onye ịkpọrọ enyi ọma ọkwanya ga-egbu gị egbu
enyi mere
enyi mere enyi ya
enyi mere
ihe okoko
enyi mere
onye kpọkwara mmadụ ọkpọ gị anụ ọhịa
enyi mere
onye nyere adịvaịsị ovuru iro tụọ gị
enyi mere
onye nyere adịvaịsị ovuru iro tụọ gị
enyi mere
chei ancha bụcha enyi mere enyi ya
enyi mere
enyi mle ike enyi agwụla m
enyi mere
enyi me ike enyi agwụla m
enyi mere
ihe okoko
enyi mere
ọkwanya ka anyị ji agwa n'ụmụ ibe sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ụmụ ibe sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
onye arụrụ ala sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ịmara niile echekwu ka isere aka na njọ
njọ dịrọ mma
ịmara niile emebi obodo sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
otu okwu nwa otu ka sere aka na njọ
njọ dịrọ mma
ihe okoko
njọ dịrọ mma
onye arụrụ ala do sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
onye arụrụ ala do sere aka na njọ onye na-azụ ala mmadụ sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ọzọrọ ala nwa mmadụ sere aka na njọ
njọ dịrọ mma
omebe ụmụ nwa ogbenye sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
eyiye ike arụrụ ala le
njọ dịrọ mma
arụrụ ala chọkakwa njọ
njọ dịrọ mma
enyi ọma biko do sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
onye na-emegbu mmadụ n'obodo sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ọzọrọ ala nwa mmadụ sere aka na njọ
njọ dịrọ mma
onye na-emegbu eriko sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
omegbu ụmụ nwa ogbenye sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ayeyeye ihe okoko
njọ dịrọ mma
ayeyeye ihe okoko
njọ dịrọ mma
sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ọzọrọ ala nwa mmadụ sere aka na njọ
njọ dịrọ mma
ya gawa otu okwu nwa otu ka sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
otu okwu nwa otu ka sepụ aka na njọ
njọ dịrọ
mma ịmara niile echekwu ka isere aka na njọ
njọ dịrọ mma
ịmara niile ekpere chineke sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ana m anụ ka ọ na-ada aha anyị achọla ajụ ihe alala n'obodo a ya gaba ezi ụka ajụ ihe alala o anyị nọta anyị achọla ajụ ihe ọkpọelu a ọlala sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ịmara niile eji ụka isere aka na njọ
njọ dịrọ mma
ịmara niile emebi obodo sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ike enyi agwụla m
njọ dịrọ mma
onye arụrụ ala kwọọ ma m chọọ eme njọ
njọ dịrọ mma
onye na-emegbu eriko sepụ aka na njọ
njọ dịrọ
mma ịmara niile eji ụka isere aka na njọ
njọ dịrọ mma
ịmara niile emebi obodo sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
ịmara niile emebi obodo isere aka na njọ
njọ dịrọ mma
omebu ụmụ ogbenye sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
onye arụrụ ala lee sepụ aka na njọ
njọ dịrọ mma
omebu ụmụ mmadụ sere aka na njọ
njọ dịrọ mma
ihe okoko
njọ dịrọ mma
ihe okoko.